Hey, kodwa ngane bomvalfuneki lelo khayali.
Ikhayala bahlala ngokuxabana, libe bafana bakithi.
Hey, kodwa madladlula lifuneki lelo khayali.
Ikhayala bahlala ngokuxabana, libe madoda.
Hey, sishutshwala lo.
Sishutshwala basixabanisa. Sishutshwala balixovisa. Sishutshwala lo. Sishutshwala utshwala.
Yewe mshaba gijima simele kabi zindesweni
simele kabi.
Yewe mshaba gijima simele kabi zindesweni
simele
kabi. Enkani bangiphethe kanjani simele kabi zindesweni simele kabi. Siyakhulisa sesizele sesikhulile. Ukhulisa umfana wami lapho ukagela ufoka Ncubalo. Uzoza nje naye zosho ukuthi abakubo bazodlala umlabalapha la uyadlalwa manje umlabalapha. Woza mfana wami. Woza ndodana. Siphe zemini ingane. Uyikhulisa nini? Anzali. Hleli nje. Wo. I'm not a man.